Wakifo hawafiti wanelea kwenye mdundo, tukutana kwenye biti na wagonga kama nyundo. Hizi lime siyo basta, lege bila lasta. MCZ wanojuo wakinona mindo master. Hip hop menifuzo sinifanya mpige dab. Mbuzo nazituzo sinitake nibe trap. Mkongo na mkubali leo ndo mpige dab. Yule MC usio mjali leo nakupa adab. Navochola na mini uwezi chola kama mimi. Huni msiba wa mawaki na jeneza nalo mimi. Na wachola MCZ wenye beef na chuki, wanujuana kwenye raha kutengana kwenye biki. Na wabora mashabiki wenye love na labu, wanaofuata misingi yake wasoshomoka na kiki.
Hiti na biti ni besti kwa stiti. Fiti kichizi we ni mainstream snitchi. Chick beats wanu lick on my dick. Liru sister iliko biti wana know I am sick. Upeo wangu ni square kwenye mic, wanani kwa bila kiki. Na tirurika clear zedi ya fire. Kodi wa hii game uhasi mimi ni chanya. Wagawa gawa makundi kwa sana kwa dakika wezi koko toa kugawa na kuzidisha. Kila skills kwa mabano kama kawa na wakilisha. Boom plus bap na apa kufia chimbo. Mwitimu wa chocha hip hop kato sivunja miko. Sabati zangu ni tight fight mini. Miko nazi black rap na 4 piece. Right ka Kennedy's speech nice ni natoa adimu kwa zoni hizi. 50-50 category nabaki kwa real MC.
In the shadows of a dark destiny, spark me, assess me, press me. Why you wanna be test me? I'm Christ, they said my school thought lanes. Let's see who maintains and who remains.
Nasimika nguzo ya hip hop, sio ya bongo flavor. Ni ngumu sio lord, wachache wanaoiweza. Pamba kali sio dosho na sio zile zilipendwa. Rap meditation straight kwa kick na snare. Black rap liberation kwa vision na isana.
Ninapo meet na dog, zuka mpaka chumbani ninapo kiss na flow. Kichwa ni marohani na bohit na grow. Nebuka sizugiani vumi six na bow. Mipira mpaka kimiani zafte pisi kwa fare yao. Sio rahisi kundisi kwa steady zao. Yeah, mindo cheese kwa we now. Mziki wizi sichani pata mafao. Pigo na pata pia. Ziki kazi kazi kuipata lupia. Yeah, naona wengi kwenye gear. Fesi yako ya pili ninafatia.
In the shadows of a dark destiny, spark me, assess me, press me. Why you wanna be test me? I'm Christ, they said my school thought lanes. Let's see who maintains and who remains.
Yeah, Paragon in the building. Gadiko La Meki and Maniga D Morgan. Yeah, what up? Hey, Papi.